Gota to Jai Bugdad. Hugo Nyerere.
DJ Evan Show.
Gonna listen. Lisa niko wapi niko durasho. Inika Nairo mind your business. Gonna listen niko wapi niko durasho. Inika Nairo mind your business.
Dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance ikishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu.
Tingisha kitu iwe interesting. Let me ask, hey madam, how you do that thing? Hey, I thought you wanna get the sweetest things. Cause I swear kuna sweet kaya Big Becky.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka do to cuff. Anapenda moku chuu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tuanze ku.
Squam slow, kakobe, auna do, kakobe, tukoma kok, katkobe, njua gilo, najua atone. Hichwa feature, nakana pendaria teacher. Slete kichwa, apa utarudi 6 feet bila. Kwa majina, mwitwa driller, ambia rosi ya nikute villa. Sila wagabanga, soke tupanga, msikuje na fila. Adi miushindwa, sister nliali hitwa kwanza ni Hitler. Body count ni kamita sita, uskina miata stefu jabitra. Itachomaje kauna rizla, chukiwa sawa nyiko bita. Baby shower, mlushwa na mzinga, after makali mkakasirika. Wadi mnatakaje, kulainishwa. Kulainishwa.
Iyo msadi meka mnarombali, toka nja kumbu castingo ingine. Unakapua bile zungu za umbu, unakapua bile shingo. Ali interest, I'm sorry. Join kanono.
Karibu ni shikwe na plain sleep. Kama ni mambo ya drill, easy, penny slim. Na kama ni mambo ya deal, easy, pay me G. Somali ting, ana daimini choka ya ni Harley Quinn. Kau kuna ngwai uneza washa msing. Si unajua mila zima njipin. Sijui ni rap, sijui ni sing. Ogope yo nyap konza kambi trim. Sikujangi solo, nkwanga na team. Washa yo kolo, mrenga ni twin. Nakumbushe, moka na sala. Bangi mededi, tumetoka matanga. Yo DM ni mchawi kama kona shanga. All my charges, unitanga founder. Si ushuka, zgini zikipanda. Nandika kwa tenjia, dina isha charger. Do mshike kesi ya timu na changa. Mkiwa area, mambo ni shava.
Iyo msadi meka mnarombali, toka nika kumbu casting kwa ingine. Unakapua bile zungu za umbu, unakapua bile shingo. Ali interest, I'm sorry.
Join kanono.
Ali interest, I'm sorry. Kumbu wanga hivi. Ali interest, I'm sorry.
Wakichwa mbaya.
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 Iyo msadi meka mnarombali, toka nika kumbu casting kwa ingine.
Toss the night away. Live your life 'cause my love ain't enough. the dogs. Call me Char. Sorry, babes, I'm the dogs. Yours Brenda, Leticia, Lisa, Tanisha, Nikki, she a diva. Since she got a new boyfriend, I ain't seen her. Snapchat Sophie, being a fiend, her. Just playing games, I don't really want either. Heart so cold, if I'm keeping it real. Does she need me? I don't need her.
I'ma do me, I beg you, do you? The time go away, too. Focus on my own moves, yeah.
She wanna
dance the night away. We still young and you're just not the one.
I don't wanna dance, you broke my heart. Do I still give you a chance to
dance the night away? Live your life, cause my love ain't enough.
She wanna dance, call each other. Sorry, babes, I'm the dog.
It was Sabrina and Lucy. Before the rap team, I was bookie. You would think I was Harry Styles, the way I always had Louis. I got a brand in looking no Asian. So she wanna link Uzi and J1. Even though I got Brit nomination, though I come bigger than A1. We can't go there, it's all long. If you don't wanna hear, you'll feel it. I got a young boy, Mew Jackson. Because he just wanna beat it. If she my babe, she's no one else, then back in my shan. Just around them. True, sir, come a long way from Feltham. She love bad man. Just in
the music commanding.
Alright then,
alright then.
Up on the banking,
you know.
Good boys and good girls
drinking. I want them to say the green.
La 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 la.
Everybody feeling irate. The music commanding,
right,
make everybody dancing.
I know.
Alright then,
alright then.
Up on the banking,
you know.
Two boys and two girls
drinking. I wanna make a steady green.
La 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 la.
Everybody feeling irate.
La 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 la.
No bad vibes in this apartment.
It's an Irish feeling, I'm feeling Irish. Everybody move, everybody lively.
I'm courtesy of General and Mr. Riley. Me step by your shoes, excuse me politely. Hey, we no wanna trouble at your night. So no bother, but no fight. Do not kill the vibes, no. Yeah, me see a girl in a delight. When you're bubbling in a tight, and I look my way. Girl, you look nice. But me there with my wife. Me not this, but never this. Compliments, we let her play this one.
La 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 la.
Well, everybody feeling irate.
La 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 la.
No bad vibes in this party.
La 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 la.
Our girls will tight all man go easy.
La 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 la.
Strictly good vibe in the party.
Even the lame have to get up and go. When you hear a rhythm like this, you have to move. Everyone have on them dancing shoes. And I jump up like say them hear good news. Traveling on the highway, me a cruise. And I listen some sweet reggae music, me choose. No distraction can get me confused. Give thanks, me no have nothing to lose. Massive over your soul and the massive over the soul. And in the ear can the DJ set up. If you come from the suburbs or the ghetto, let me hear everybody by second.
DJ Evan Show.
Baby, no schele, schele shake chele, schele shake chele, schele shake chele, niake mbele. Chele shake chele, cheke shake chele, cheke shake chele, niake mbele. Hapa ni utu cheke shake chele, utu cheke shake chele, utu cheke shake chele, utu cheke shake chele, utu cheke shake chele. Namba
Naya 072 ndo mbandangu ya semchwape. Sigara na lighter tu na fuliza ruwape. Digaga matawi ya juu na puliza zape. Nina dimangaza hali ya juu kuliko za madhe. Tuko chini kwa chini situ kwa chini ya mnazi. Ching na chingli steams na panda na ngazi. Leo Jumapili mbili baridi baada ya kazi. Na ingia keja ni kondi na shangaza shangazi. Na usichanganya makazi bosi ya napiganga kelele. Jikate makazi bada na chelesha kichele.
Na usichelewe, chelesha kichele. Chele shake chele, niake mbele. Chele shake chele, cheke shake chele, cheke shake chele, niake mbele. Apa ni, utu cheke shake chele, utu cheke shake chele, utu cheke shake chele.
I'm the wrong guy, sina shauri za moyo. Talking a loving tone, bada haupati do. I want peace, usini ite darling. Thanks for the loving, mina penda ganji. Tuma kwa hii namba nimekupigia nayo. Do yangu ya biashara siwa ringia nayo. Kata ila tunasele na mastingo zita trend. Rende hainanga mbo embeza kisele.
Niake mbele. No schele, schele shake chele, schele shake chele, schele shake chele, niake mbele. Schele shake chele, cheke shake chele, cheke shake chele.
Evan Show.
Moto ni kali kabisa mentali kani karisha mapenzi ya minishika oh mami. Moto ni kani pele kama nzako na ningene kajisi unakoserereka oh mami. Chukunye friji shiko baridi ukitulize. Tembea na pepo pupomba ya tuupulize. Sipa kupanga nyumba yako wasiulize. Chana na DMs kakuna swale niulize. Minina speedy mama sobe da tejirize. Ini ya sali na lido na nyuki msikatize. Nikiwa mbali wetu mapicha nikimalize. Nile nishibe kasema. Mama nisibakize.
You are not the bestie, we are not the bestie. Which is the best thing, sini marafiki my bestie. Wamebaki na eti eti, eti Johnny my love na upeti peti, eti nyama yangu shida nini kui marinetti. Kileleni baby girl be my guestie. Ma keen experience shows and show. Maneno mafia sina siasa kwenye mapenza inatina vina. I say kama jicholi na vuitaji kopi. I say kifirisika isia njoni kopi. I say sina riba kitobo ni kazi yangu kuziba.
Da umenimaliza.
Choni naona makopa kopa. Nalegeza sauti tasema siki kufoka foka. Wanautusema na waitia mamangu adija kopa. Na damu yako nakupa popote unapotaka. Sema leo nataka kwenye bathroom au hayat tuendeze tutuka book room. Nakupa 3D wengine wanaendele kuzoom. Mixa kitu cha chuga kicha kipande boom. The way you touch my neck, touch my back, touch my boo. Don't ever wanna look back. All my exes will be mad at you. Unavonifanya situjali ukiona side chick. Kinibandua sibanduki wendelea tu. Wambie mwenzangu waelewe mindo main chick. Na ukipenda mlete tu check. Mle wote tu.
Tukianza siya chika tikati niku. Na itikadi mwisho. Mindset on air dina party party slipo. Shona kupea free na sitaji dipo. Chamge yoni damali safi chito. Banta miku patia madoba die. Stanza mihu waza mapos walai. Close your eyes and let me hold your thighs. And it ain't no surprise, I never told you lies. Yeah, cause black men don't cheat. And if it happened, it was back then. Don't speak and don't even bring it up. You want to say D10 and the princess. The Koga is your ID can. You still talk at that. But I tell what your choro na niki kuja da. Send it to fikisha moro, me not you up or die. When I'm up up on moro, but you up at that. Girl, you know what's gonna follow.
Mi mazal tu me ta atanta.
up mal for the pile bingo. The kids are such a the meal, go you see the tingo. The boss like a daddy such a cool you bingo.
trouble, I be see them confused, see them how they are. Balinese and you, Bokel and you about online. They won't call a chill, I won't call a chill, but like.
Up warning, some boy splinter. Big up bad gal in a real life, nothing that. When the things start to come like a sprinter, hotter than lava anytime, even in winter.
Girl, let me see how you a bad bad. Sipping when you sit down on the jammy in a that. So me tell me, girl, let me see how you a bad bad. Smoking on you black black jammy.
Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad gal in a real life, nothing that. When the things start to come like a sprinter, hotter than lava anytime, even in winter.
Girl, let me see.
She know the mechanic. Top a top girl tonight, you the baddest officially. On the left side I got my cup, on the right got the Cali. Can't rock it, set it and conditionally.
So me say, big man now leave the things done. Close your eyes, girl, welcome to the Shatter Kingdom. The technically Gucci now look for wisdom. Big pick up every girl from Japan to London.
Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad girl in a real life, nothing that. When the things start to come like a sprinter, hotter than lava anytime, even in winter.
Girl, let me see.
Burn up warning, some boy splinter. Big up bad gal in a real life, nothing that. When the things start to come like a sprinter. When the things start to come like a sprinter. Hotter than lava anytime, even in winter.
I'm going to be a turbulent
I could have lost my gun, but I won't.
sign us. Watch it, be gonna kick up rumbos. Think them a gonna have one celestial compost. Your life is filled with the sores and the bus, and every single thing you touch turns to dust. But once there is life, there's hope for all of us. Uplift make me Reagan in the dinner. Temptation make you want more this taros. But put your trust in a King Nigga.
I could have a spike on mother wall.
Mupenda gosho doka, javalia cardigan. Wengi enemy nam, moshi marashi nam. Jumanzi sina haimanishi nenda jehanam. Nina shanga, mbona ulioa mapema. Bado nina shanga, mbona ulioa. Yeah, to afford the men, si wendo lichagua fisi. Mkiko sana usi twin bob sisi. Tuliko sana tu ya something fish. Unipaje roo yangu misiezi owa muizi.
Isai kushoto makoshoto, yeah. Watoto na kameso,
yeah, yeah.
Bidosho ni warembo, wamekuja hirurasho. So tunashanga, sambo nolio mapema. Si tunashanga, sambo nolio mapema.
Dawari ni laki mbili na shere. Makali ni elfu mbili ati herimi. Heri ni job meke maini yani herimi. Nisiwai bunjika moyoni ati si amekari fifi. Spendangi maziwa mala fresh titi. Ukiruka mroto usrudi. Easily to find readily ni city. Ulipoa ish after mom kiddi. Kelele za club utapata lini. Yani kelele za home unangamfi.
Isai kushoto makoshoto wa watoto na dameso. Bidosho ni warembo wamekuja hirurasho. So tunashanga, sambo nolio mapema,
yeah.
Si tunashanga,
check.
Sambo nolio mapema,
yeah. Ushamari itabidi utulie. Achana na wasani biki yako jivunie. Tulikuwa mbe usikie ndo mushoe usilie. Lakini sainde unadai tukuaminie. Mbona sasa ata wezi enda klabu. Ona penye magoshodo wamejaa si moja. Kwanza venye wamo chosa indio zimeshona. Kwa ukitoka kejani waifa na bonda.
Unaenda wapi na unarudi sangapi. Unajua mimi spendangi ya kinahari. Ukilewa sana Mungu atakula ani.
Ulimari mapema cheki si
aki. Shoto makoshoto wa watoto na dameso. Bidosho ni warembo wamekuja hirurasho. So tunashanga, sambo nolio mapema. Si tunashanga, sambo nolio mapema.
Pa, na, na, yeah, yeah. Ache, pa, chache. Ooh, na, yeah. I just look your face. And I know fit to understand that you making my heart race. Body they sweet me, jelly jelly for ways. And I know fit to concentrate, no. And if you play me, self I no mind though. As long as we take something about to leave ya. It's deeper than Mariana. Sweeter than my ref hours. We cruising to Ottawa. I'm just a lovely mister. Your company me I'm after. Thunder fire, anybody we won't put us under. As I know lost it for your mess. I've been longing for your taste. I can give you information. I've been loving you for days. If I met you up a day, would you help me as a day? I can give you information. I've been loving you for days. Yeah. Fala, fala, I be moving to your sasa. Para,
para. Now your body make me calm down. I better please comply. I want to ease your mind, yeah, yeah. No more loco in my pala. I go make you single, sana. Give you attention like a soldier, man. Something about Olivia is deeper than Mariana. Sweeter than my refawas. We cruising to Ottawa. I'm just a lovely mister. Your company me, I'm after. Thunder fire. Anybody we won't put us under. As I know that's it.
Pata nafasi ya kuchagua kwenye dunia nzima, bado ninge kuchagua wewe. Na kupenda sana, umepata nafasi ya kutanua kwenye dunia nzima, nikimba na kuimbia wewe. No matter what, give you my heart, Illuminati, you got my heart. Yani mama, unanichezesha anana do. Like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roo. Many mother. Unavyonipeleka ana ana do. You're my painkiller paracetamol. Nakupenda mi amor. I'm in love.
Kanapenda muko tu na mabash. Akiona muko tu ana blush. Kanapenda muko tu sema cash. Muko tu na mashash. Kanapenda muko tu na mabash. Akiona muko tu ana blush.
Anataka this and that, yani heels na bag. Expensive things on a Instagram. Aki fly ni first class ana chest the bag. Dako USA dubs then Doha Qatar. Natasha, Natasha.
Yes, papa.
Unajua kurombosa.
Yes, papa.
The left, na right, yani, round and round. Yani, spin your waist like a merry-go-round. Anataka wig, unamina mpia cash. Nunua human hair, sizo nyeleza faras. Anapenda move, kuchu na lipangu tax. Ukimutiaga mechi, anajilipia cab. Ni whole cake, fresh off the oven. Akiwa gana mimi, yako sorted. Haga big, yako loaded. Na anapenda gado, anataka this, anataka
kadhaa tumisike huku bigala nataka tutu kaf anapenda muku chuu anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku anataka this anataka that tumisike huku bigala nataka tutu kaf anapenda muku chuu anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash
akika napenda muku chuu sema cash muku chuu na mashash kanapenda muku chuu na mabash akiona muku chuu ana blush kanapenda muku chuu sema cash muku chuu na mashash kanapenda muku chuu na mabash akiona muku chuu ana blush
anapenda stories za do kianza stories za love tambo anataka akisikia kwenda Mombasa usimwambie
aki baby tutapanga
akisikia kwenda Mombasa unalipa ndege anaenda kuchibamba endelea kutuma tu message
sweetheart good morning
mimi nilituma mpesa guess what anakuja leo jioni saili analenga simu yako ni mimi nakula manzi yako buda tafuta pesa wacha nikuibie anapenda muku tu anapenda cash ali change test na pia class
anataka this anataka that unasikia huku bigala anataka tutu kafu anapenda muku tu anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku anataka this anataka that unasikia huku bigala anataka tutu kafu anapenda muku tu anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash
leo ni weekend na gala mekama na dining seti na dining kafu tukoera za mababi wala zime nice wapu wani wa sexy na wote wamevai
ni upenda domba sio siri kuwe mpesa dola au shilingi watu ni awaleti yako na akili uskini expensive sana kuwa na mimi lipia nywele alafu nails alafu luku pia misi ezi fail bebs umesota hatuwezi date ina ganji zangu mini mejire so any show kusota is a no wapido ni best of life so
antaka this anataka that unasikia huku bigala anataka tutu kafu anapenda muku chuu anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash
akika napenda muku chuu sema cash muku chuu na mashash kanapenda muku chuu na mabash akiona muku chuu ana blush kanapenda muku chuu sema cash muku chuu na mashash kanapenda muku chuu na mabash akiona muku chuu ana blush
kukupongi joni nyingi uneza dhani tuko bash kumbogi nimebonda kila mtu ni guash wanauliza rima gani mina sema emba cash ni kudigi tu vifiti kuna venyo na ni gas anapenda muku tu before kanje pongi wezi touch unasikia jo napenda ngamangoa ijo mashash shani papumpu makalia sosa touch kuna venye zetu bana zime catch na misi toy farm kaniganja uneza tundura budako sikam bila fair juju mimi si wakwako marapo na kupi very much kakidato marapo na kupi very much very much
anapenda muku sema cash muku na mashash anapenda muku
from a far distance niko na macho na mfinya itana akifika hivi ni ma jokes laughter
uongo na vile wewe kwa boring kuruka
ukitaka kucheka si uvae bike we mpuzi ni usikie upelekwe na rada
iza
alafu nampeleka kichomi unamtolea kimoshi kindomo
aiya
kiwake kiwake kimo anakupea down chini juu na back
iracho ama
niuza meina
nimkamba
huyo kwanza ndio tamkuruka
namluya
anakulisha vyote unalamba sahani unasikia budo meshiba Beshte yangu konga pedi Beshte, beshte yangu sunda velo Beshte, beshte yangu ni wafuaka Baridi kidogo dani la jaba
Beshte yangu penda wasichana Beshte yangu teka na bana Beshte yangu penda jaba Akipata kitemeo anaipiga sana
Hariglezu najua siyo njagi madre
Kuna jaba miu wanatukwa baite
Na vile taxi nuboka nonsense
Ndo ushike jaba uitaji license Stata anagomba polite Sunda kavelo zirunde ndo usocialize Tei lazima ubaptize Mzika ikiisha ikuje mara ya twice
Beshte yangu kwanga pedi Beshte, beshte yangu sunda velo Beshte, beshte yangu ni wafuaka Baridi kidogo dani la jaba
Beshte yangu penda wasichana Beshte yangu teka na banda Najaba akipata kitemeo anaipiga sana Fadamo, si unifunze kukatiana
Mi umcheki from a far distance
niko na macho na mfinya itana. Akifika hivi ni majokes laughter.
Uongo na vile wewe boring kuruka.
Ukitaka kucheka si uvae bike, we mpuzi ndio sikio pelekwe na rada.
Iza
alafu nampeleka kichomi. Unamtolea kimoshi kindomo.
Aya
kiwake kiwake kimo. Anakupea down chini juu na back.
Ni racho ama
niuza meina.
Ni mkamba
huyo kwanza ndio tamkuruka.
Na mluya
anakulisha vyote unalamba sahani unasikia buto meshiba. Beshte yangu kwanga pedi, beshte, beshte yangu usunda velo. Beshte, beshte yangu ni wafuaka, baridi kidogo, dani la jaba.
Beshte yangu penda wasichana, beshte yangu teka na bana. Beshte yangu penda jaba, akipata kitemeo anaipiga sana.
Hariglezu unajua siyo njangi madre.
Kuna jaba miu wanatukwa baite.
Na vile taxi nuboka nonsense.
Ndo ushike jaba uitaji license.
Stata
anagomba polite. Sunda kavelo zirunde ndo usocialize. Tei lazima ubaptize. Mzika ikiisha ikuje mara ya twice.
Beshte yangu kwanga pedi. Beshte, beshte yangu sunda velo. Beshte, beshte yangu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beshte yangu penda wasichana. Beshte yangu teka na banda. Beshte yangu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
Finish him like a boss.
Malo na masani riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela no no no. No ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba sana kwanza mapacha. Zua tupisha rada. Cheki lukala tupinga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you're taking you for granted. Yani for money unapembu dapu na elabant na jakam. Sasa unangushi ya champ ya TFWP. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo.
Finish kumalo.
Kumalo, leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo,
kufinish kumalo,
kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo.
Nikiinza kijo kwa beat mew kill mew mad. Na siku zote si unajua spoiler ndo papa wapoa. Kila rima wanalia sindo wanataka. Uliza mana tipsi vile si huwafanya. Cheki kama niluku na piga diriba fresh. Na kili kijo kwa kori nimejipin mabenz. Na kaka nika bounce kinazima nika test. Na kama hakuna kwela is a pass to the next. Iza leo ni kufinish kumalo. Uweze ni getu kinikisadi kwa bando. Kuwatokea na watachena
kutatua haki. Bugo nyere, bugo nyere, bugo nyere.
Bow. Finish the money, finish the money, finish the money, finish the money, finish the bow.
Nauliza niko wapi niko rurasho. Inika nairo mind your business 254. Na nifollow manze kama jiza disciple. Kapa round imi nakandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo ko roundi huko ni. Wanauliza niko wapi niko rurasho. Inika nairo mind your business 254. Na nifollow manze kama jiza disciple. Kapa round imi nakandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo ko roundi huko New York. Niko insecure ili design ya sauti sol. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere rendere rea la football. Role model wangu manze sini breed a law. Nikidai tumbler new press major joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun kubadwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jibaga jat. Tulienda wapi situ ko jibaga jat. Ay, jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag.
jibak na jack. Otoliza tuko wapi si tuko jibaka jack. Jibaka jack, jibaka na jack. Jibaka jack, jibaka na jack. Jibaka jack, jibaka jack. Otoliza tuko wapi si tuko jibaka jack.
Otoliza tuko wapi si tuko jibaka na jack. Unajua kani ku roll me rolling ina gang. Bele mbogi jo ime crack wana tukompea na bags. Luku authentic kasi timba ni lax. Cheki kama ni shori napenda mwenye na ass. Hizi mapungi na zi switch mana girls. Shere ni daily hizi pande na ni must. Jiba gwethe adisia na jack.
Vroom vroom nime pull up na mrenga. Kauja ni rada majina ni godi tena. Ni kung fu ni kicheki jo mamblena. Kwanza madem zao wote na wateka. Niko majag na keg ni black. Niko majiba gajat na roll mashash. Niko marau gota city ni kisplash makash. Kitu lijibanga jan wako juja na nja.
Jiba gajat, jiba na jag. Jiba gajat, jiba na jag. Jiba gajat, jiba na jag. Otoliza tuko wapi si tuko jiba gajat. Jiba gajat, jiba na jag. Jiba gajat, jiba na jag. Jiba gajat, jiba na jag. Otoliza tuko wapi si tuko jiba gajat.
Bag na jag, mini fiat understand. Walendina kaimara mall vile doz na kala clash. Chrome kani silver, body paint black. Penga kikama na zima, pani ni atatak. Mabombo wajeta kama yuto. Shine to bolt, to rise, to fike mali range. Nyondai ki roll, ki light ki legalize. Jaba ni green, cut the mask, ni kugwe the lies. Me and my friends, on the NZ. Ndani ya Benzi, wasupani ma Gen Z. Boy like Muse, mashadi, my bestie. Na cheki nyash na jegi, baby kuja friendly. Paipu, ma jag, zi usonga times two. Nani KU, zinakana shikuwa laibu. Mboka ni U-Tat, tutashindwa who's that. Mashini heavy duty, nina dhani ya tini kuga.
Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Otoliza tuko wapi, si tuko jibaga jack. Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag. Otoliza tuko wapi, si tuko jibaga jack.
Askuzi ni mechizi na wakanesa. Manzi mkamba, anishuko mirema. Alinidinya nikaanza kumlipia keja. Yeye upika kiwandeze. Haya jibak na jag, njugu na gat. Iyo kombi kuna vile yeu slap. Mi siwezi jam juu ya dem. Ukinirusha ganji, ndio mi ujam. Doba imeshika kama manduya. Niko kila mahali kama manguya. Utanipata malo malo ikishika na mbogi. Ukinikosa kwa simu, ushapata ripoti.
Jibaga jag, jibak na jag. Jibaga jag, jibak na jag. Jibaga jag, jibak na jag. Otoliza tuko wapi, si tuko jibaga jag. Jibak na jag.
Tuende dina, jina ni Mona Lisa na metoka umoina. Machaji wanapita wakili ya shiza kila. Na mimi na jibaba nikitoka na madiva. Magi magi.
Nase madiva nataka dina. Anataka di. Teti kamu nikupeleke dina. Niku bless na di. Nase madiva nataka dina.
Today I'm like down to your rap. Rap it down, let me get down to your rap. When you ready, me ready with nani chat. Rap it down, let me get nani chat.
Bali never done, done, hotter than a gun.
Position, best position,
position.
I will never run, give me your best position,
position.
Body never done that, best position,
position.
I will never run, give me your best position.
Baby, give me the best position. Never met an East African hooligan. Hit till it burns. Come on, bend down, baby, turn the 101. You should've told me that you're freaky, yeah. I should've told you like a Caribbean girl. Wind your back, do an instant curve. Alien girl from a different world.
When we there, yeah, me girl, don't fear that. Drop it down, yeah, me girl, don't fear that. When you ready, me ready, we nah need chat. Drop it down, yeah, me girl, nah need chat.
Body never done, can, hotter than a gun, can. Bad man forward and girl, them money to the ground. Sick bike thing, much better that around. Girl, you are shining, I want your pretty station. Position, best position. I will never run, give me your best position. Body never done, best position. I will never run, give me your best position. Give me a wind up, yeah, girl, do it like I'm your man. Follow the melody, bend on everything normal. Yeah, wind up on me, body, back to drive, man. You got everything, you make me fly like Jordan.
Tingi shaki to even interesting. Let me ask, hey, madam, how you do that thing? Hey, I thought you wanna get the sweetest things. Cause the shakuna sweet kaya, Big Becky.
When we there, yeah, me girl, don't fear that. Drop it down, yeah, me girl, don't fear that. When you ready, me ready, we nah need chat. Drop it down, yeah, me girl, nah need chat.
Body never done, hotter than a gun. Man forward and get them money to the ground. Sick by thing, much better that around. Girl, you are shining, I want you pretty station. Position, best position. I will never run, give me your best position. Body never done, best position. I will never run, give me your best position.
Baby, give me the best position.
Ah, nah.
Best
so check it.
Baby,
DJ Kevin Show. I did dance a good dance, yama. Dance a kishika unazungusha. Right to the left, unazungushia. Ini dance yama. Ati dance a kudonjo ni dance yama juu. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance yama juu, ini dance yama juu. Ati dance a kudonjo ni dance yama juu. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance yama juu, ini dance yama juu. Nilimwita hey kuja straight Kilimani. Misopa libambika nikisema yeni mali. Na hang na majika ni kum kuna kill. Ini doba safina ni genge imeti. Babingine real kishika mati mimzi kolabo siyo free tukipop wana breeze wana kwanga wameti wakijita wasani wana kwanga wameti wakijita wasani na manzi ako daily insta snapchat tali kama kaitisha juu kuna time nili date in sisters wanafanana lakini misi daiti flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha kote wa Somali Halima na Hadija unapimanisha kitumi wa mapicha but kitu real sore se kuchanganyisha na figi ya Shaquille wati dance ya kudonjo ni dance ya majuu dance kishika unazungusha mku. Right to the left, kona zungushia juu. Any dance ya majuu, any dance ya majuu. Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left, kona zungushia juu. Any dance ya majuu, any dance ya majuu.
Nasaka formula, nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula. Joki na njeri masiwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka. Aki walai nilijipa tanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa ati safari situende. Staki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fever. Nijilke jani ni kijimada na FIFA. Weskuma mimi minta choza na mafiga. Kaime kunai songeza volume kwenye speaker. Magi magi na niko bukla na cheki tumabunda. Na niko maganji makladi ni za ulaya. Mini kuredi ni wapi tunakutana. Tukazi toke na machaji zikituba amba.
Ati dance kudonjo ni dance ya majuku. Dance kishika unazungusha mku. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuku. Ini dance ya majuku. Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuku. Dance kishika unazungusha mku. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuku.
Sia sia she don't mind me manini. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usitens mina kamsaiz. Kata inadai natenje inadai lakini stoke minta kamsaiz. Nasina ID na banza akiuliza we mshow minta kamsaiz. Ati sita 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 ati ati don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usitens mina kamsaiz. Kata inadai natenje inadai lakini stoke minta kamsaiz. Sina ID na banza akiuliza we mshow minta kamsai. Nita, 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 nita kamsai.
Kala blind, badisi ya na
rangi ya colors. Na between school na career ni kubalance, cause I'm the big man with a big swag. Ninge kuwa ndula ninge itwa New Balance. Between life ama school ni career, bitch I made like 4M. Goja sasa DC ya niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog nikibaku wanasikia, approach with a caution kama silencer. Una demu huku unje sezi manager, na wana anza kuniita ati caliber. Shots zangu sote kuwa loaded niko ndani big facts nigga, ma zigzag nigga. Mbradi zangu kote kote utawainisa. Niko kwa ndege kitu na beach ni time lapse na jet lag. So I don't give a fuck.
Ati 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 don't mind me. Niko club na mapengu anataka kunitress. Usitense mina kamsai. Nata inadai, nateje inadai, lakini uso kemi takamsai. Nasina ID, na bouncer akiuliza we misho nitakamsai. Nita
Moku farm jani moku cho, ching ching. Mimi na jeretu kujoma bling bling. Doba zetu mbo haya, sindo real deal. Zenu bana ziko chini, sindo ma kingpin. Chuma ila lendani, kaina 15. Mama unipa ganji, yona ita pimpin. Konyo lo kaba na we drinking. Nimefunga kilemba, haka masing sing. Suna banja sana, kuna venye unanibiska mkojo. Power puff girl, mindo mojo jojo. Venyizi go shodo nazifikisha kwa lojo. Angalau come farm na iko nikolo. Niko niko na magune, mbaka situ kidigitha mitambo. Yo haga na dandia kama donda na mlango. Japa na mix ni sadoba za kitambo. Kibif kama gera, njiche utafambo.
Niko club na mapengu, anataka kunitress. Usitense mina kamsai. Nata inadai, nateje inadai, lakini uvoge mita kamsai. Nasina ID, na bonza akiuliza web show mita kamsai.
Ushani kamata amuyo palangolo anawaza. Oh baby boo, ushani kamata amuyo palangolo anakuwaza. Baby you my shoulder, sweet like a soda. Buen tam tam, baby in tam tam. Honey my lover, umani konde teta. And baby, I'm tempted.
Oh baby, oh baby, ndima wango kudum papa, ndima wango kudum papa. Baby, oh baby, ndima wanga waso apa, dita na police apa.
Oh baby, oh baby, ndima wanga kudum papa. Ndima wanga kudu papa. Oh baby ah, oh baby ah. Dita na police apa, dita na police apa.
Ora bwele ni mamoza o. Ati wazanga playa madolo. Kano pati kufaya Toronto. Flying high, I was in my lotto.
Yeah.
date you forever. I know they search again. Everything I want all in order.
My catch your suit, my love.